Amen. This weekend has been magnificent. We've enjoyed the presence of the Lord. For those of you who came here on Friday, I know you are blessed beyond measure. And this man of God, Pastor Nyongesa, is just about to leave. And I felt in my heart that I want to give him the opportunity because he's not always with us. So I want him to come and minister to us. And he will conclude what the Lord has put in his heart. Let me tell you, guys, you're so blessed. Are you listening? Are you all listening to me? This man went all around the churches in Dallas. And within the final days of his stay, he said, this is going to be my home church when I'm going to be in the U.S. Don't you think that is an honor? Don't you think that's a privilege? Can you thank God for that? Yeah, I appreciate the Lord for that. Amen. And so, if I take any one more minute, I'll be taking his time. Because today I want us to finish the service by one. And so that we can keep the promise of what we always decided today. I want to thank every one of you for coming to church early. If we keep doing that, the Lord is going to be honored and it's going to be great. He's delighted for us doing that to the Lord. Amen. And so I want you to join me to welcome the man of God, Pastor Nyongesa. Is a man that I've come to love, and I love his humility. I mean, I just love the humility of this man, and I just love the depth that he has in the word of the Lord. And I also want to thank God for his host family, Brother Sammy and Purity. Thank you for taking care of the man of God, and thank you for introducing him to us. So we are grateful even for the Lord. So why don't you stand on your feet as we welcome the man of God to come and share the word of the Lord. And after we are done, Brother Julius will come and wind up the service. And I believe that we are going to be blessed. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Unaweza chukua nafasi unisalimie watu wawili peke yake.
Can you take a moment and greet only two people?
Na umwambie yeye ni mzuri. Mwambie yeye ni mzuri, is looking good, is okay. If it is possible you can add another one to fulfill the name of Nyongesa. Aha. Imetosha. Jambo la pili, nashukuru Mungu kwa sababu ya huu muda tumekuwa na nyinyi hapa.
The second thing I'd like to be, I'm grateful to the Lord for the time that we've been together.
Ninawapenda sana.
I really love you guys.
Sijui nyinyi kama mnanipenda, lakini mimi ninawapenda.
I don't know whether you love me, but I really love you guys.
Hata msiponipenda, mimi nawapenda tu.
Even if you don't love me, I know I love you.
Bwana asifiwe.
Amen.
Kwa njia nyingine unaweza nipungia mkono kidogo?
Can you wave back at me?
Hallelujah.
Hallelujah.
Muko chonjo.
Are you ready?
Muko sawa sawa.
Are you okay?
Nashukuru Mungu kwa sababu ya muda huu.
I thank God for this time.
Amenipatia tu neema ya kukua hapa na nyinyi.
He has given me the grace to be with you.
Si kwamba mimi ni mzuri.
I don't say that I'm good.
Na sio kwamba mimi nina kitu fulani ninachoweza kujifunia.
And I cannot say that I have anything that I can boast of.
Lakini jambo ambalo linanifurahisha Mungu anatupenda sisi wote.
But that something that I love is that God loves us all.
Unaweza kumwambia huyo jirani yako Mungu anakupenda.
Can you tell your neighbor that God loves you?
Umemwambia kweli?
Did you really tell
okay,
them?
Okay, geuka kwa huyu mwingine basi umwambie Yesu anakupenda.
Okay, turn to the other neighbor, tell them Jesus really loves you.
Amen.
Amen.
Wale labda ni siku yao ya kwanza kuniona ninaitwa Nyongesa.
If some of you this is the first time you're seeing me, my name's Nyongesa.
Nyongesa inamaanisha kuongezwa.
Nyongesa means to add.
Maana nilizaliwa katika siku ya kuongeza.
Because I was born during the days of adding.
Ilikuwa ni siku ya Jumamosi kule Kenya mahali tunakaa inaitwa siku ya kuongeza.
You know in Saturday where I live that day is called additional.
Nilipoulizia kwa nini hilo jina wakaniambia nyongeza ni jina ambalo ni la kuongezwa.
When I asked people why I was called that name they told me it is because you were born in the day of addition.
Kumbe kuna nguvu katika jina.
Oh, there is power in a name.
Ukiitwa shida, angalia shida zitakufuata.
When you are called problems, you will have problems.
So angalia mwenzako muulize na wewe huitwanga na.
Look at your neighbor, ask them, what is your name?
I want to speak about worship and conclude what we were talking that day on Sunday.
I want to speak about worship. I'll have to conclude na maneno ambayo nilikuwa nikiongea.
Na utabarikiwa ninajua.
And I know that you're going to be blessed.
Kama wewe ni wa kubarikiwa.
If you have been designed to be blessed.
Nivumilie kidogo huenda nisiende vile unapenda.
Please allow me. I may not really go the way you really like for me to go.
Tunakubaliana?
Are we okay?
Okay.
Okay.
Tuliongea siku ile niliongea kuhusu point 4 ambazo nilianza na ya mwisho.
Oh, last time I talked about 4 points and I started with the last one.
Na nikajua hata ikue namna gani hii point nyingine itamalizika.
And I knew that we were going to conclude on this other point.
Na hii imebeba uzito.
And this is the heavyweight.
Na kulingana na vile nimeanza kuangalia uzito tayari umeanza kuingia.
And the way I fathom things I know that this the heavyweight is with us.
Maana kanisa lisipoelewa uzito huu.
Because if the church does not understand the exactly what it means by this,
inamaanisha tumepotea.
It means therefore that we are on our way to destroy, we are lost.
So niruhusu niongee kuhusu uzito ambao Bwana anauhitaji tukaubebe.
So allow me to talk about the burden that we are supposed to have in the church.
Niliongea kuhusu jinsi Mungu hupendezwa na kufanya uinjilisti.
I talked about how God is pleased when we spread the gospel.
Ya kwamba tunavua mioyo kutoka kwa dhambi na zinarudi kwa Mungu.
That we are able to pick up souls from wickedness and bring them to God.
Na tukakubaliana kama tuko hapa watu the landini, sasa tukifanya uinjilisti vizuri, wiki ambayo inakuja tutakuwa watu 60.
And we said if we did evangelists, if we are 30 of us, and each one reaches one, then the next Sunday we are going to be 60.
Alafu Jumapili kama ya leo tungekuwa watu 120.
And you know, a Sunday like this would have been 120.
Kwa sababu watu wakielewa ni nini Mungu anakihitaji, wataondoka katika comfortable zone.
Because when the people of God know what God really requires, we will move from our comfort zones.
Naomba Mungu akupatie neema usikae.
I pray that God will give you the grace not to dwell on
where you are. Naomba Mungu asababishe vitu mahali panaitwa comfortable zone paka wake moto uondoke.
I pray that God will bring a fire in your comfort zone so that it will be able to pull you out
of your comfort. Kwa jina la Yesu wa Nazareti.
In the name of Jesus Christ
of
Nazareth.
Ya kwamba usitulie tuli kama maji ya mtungi.
That we shall not be stagnant like a water in a pot.
Lakini ukaweza kuchemuka katika roho.
But you'll be stirred up in our spirits.
Amen.
Amen.
Sasa nikaongea kuhusu uinjilisti.
So I talked about evangelism.
Nikasema watu wanapojaribu kufanya kuvua mioyo kwa dhambi, wanaanza kuhusika ama kujaribu kufanya mfano wa Mungu.
And so, and I said when people begin to spread the gospel or talk to other people about Jesus, now they get into the plan of God.
Hii ni mbaya. I will not speak about blessing.
Mimi sitaongea about baraka.
Nitaongea kuhusu the source.
Yeah, the source.
Bwana asifiwe.
Praise the Lord.
Lakini mnanipenda kweli, mnaniangalia kama mnaweza kunipiga. Si uchekeko. Bas. Nimeona umecheka. Nikakuja kwa point ya pili.
And I came to the second point.
Nikasema we must put things right.
Mhm.
Tusipoweka mambo sawa sawa, Mungu anatuhold, anaangalia maisha yetu yatakuwa katika shida.
When we don't put things in order, then he knows that our lives are going to be in problems.
Na Mungu akazungumzia kuhusu utakatifu na haki.
And God talked about holiness and justice.
Kuishi maisha ya uhaki na ukweli na utakatifu.
Living a life that is just and a life of holiness.
Tangazo maalum kama hauishi katika utakatifu hauwezi kumuona Mungu.
Special announcement, if you don't live in holiness you'll never see God.
Uwe umesoma uwe hujasoma uwe na pesa uwe hauna pesa hauwezi kumuona Jehovah.
Whether you are educated, whether you are not educated, whether you have money,
Jehovah
you shall never see him.
Na wale ambao wanahusika naye ni lazima wewe watakatifu.
The Lord is God is holy and he who dwells with God must be holy.
Na tunapoanza kushikamana na hili jambo la utakatifu basi tunafungua mbingu Bwana waachilia nguvu zake.
And when we begin to talk about holiness we open up the heaven and we begin to see holiness, the holiness of God.
Swali ni kwamba kwa nini nguvu za Mungu hazitembei?
My question is why is the power not evident?
Kwa nini watu wameokoka wanaomba bado ni wagonjwa?
Why are people who are born again they pray and they are still sick?
Kwa nini?
Why?
Kwa nini wanahusika na pesa zao mara cancer, mara ulcers, mara blood pressure mpaka wanaambiwa na madaktari wasikule vyakula ambavyo Mungu amevitakasa na kuvibariki wakule na watu ambao wameamini?
Why do they spend a lot of money and when they go to the hospital they are told they have cancer and then they spend so much money yet they are born again?
Inamaanisha kuna kitu mahali kasoro.
It means that there is something where there is a problem.
Ah, ambia mwenzako kuna kasoro mahali.
Tell your neighbor there is a problem somewhere.
Ni lazima tukubali kufanana na Mungu.
And we have to admit that we have to be like God.
Sema utakatifu.
Holiness.
The Bible says without holiness we cannot see God.
Yes.
Blessed are the pure in the heart, for they shall see who. If you are not pure, then no, you cannot see God. That one is number one. Hiyo hata hakuna mambo ya kujitetea hapo.
There's no negotiation in that.
Kama wewe sio mtakatifu haiwezekani.
If you are not pure and holy, you cannot see God.
Tena ninaongea, hakuna asiye mtakatifu atakayemuona Jehovah.
And there's no one who is not holy who will see Jehovah.
Maana Mungu mwenyewe anasema kuweni watakatifu jinsi mimi nilivyo mtakatifu.
Because the Lord says be holy as I am holy.
Kwa njia nyingine tufanane.
In other words, let us look like each other.
Yaani Mungu anafanya anahusisha watu katika ule mwanzo.
Yeah, God takes people to the beginning.
He's restoring us back to the image and his likeness.
Yes.
That when we lose the power, it means we have gone astray. Na hilo watu wapindingi kuseme amen hilo jambo. Mmoja tu mwenye akona uhakika na.
There's only one who is saying amen and agreeing with what I'm saying.
Wanapenda kuishi huku wanakaa na mnaio wanakaa na mnaio wanakaa.
You know people like staying like this, other people like staying like that.
Church inatakana iwe mahali patakatifu.
The church is supposed to be a church that is holy.
Musa anaambiwa mahali penye umefika hapo is a holy ground.
And Moses is told by God where you are standing is holy ground.
Na hapa pakifanyika patakatifu ukicheza unakufa.
And where you are standing if it is holy if you play around you can
die. So nikaongea let us put right, let us put things right.
Na so tukasema hivyo.
Amen.
Amen.
Na nikaongea kuhusu jambo lingine pia.
And I talked about something else too.
Nikashungumuza kuhusu kusaidia maskini.
I talked about helping the poor.
Wale ambao wanaziba masikio yao kwa kilio cha maskini pia watalia hawatasikika.
And those who block their ears towards the cry of the poor, of the plight of the poor, their prayers will not be heard.
Tukasoma Proverbs 21 verse number 13. Ikasema the one who shut
the ears
shall not shall cry also one day, but he will not be heard. If you shut your ear for the poor man, a needy person, you will one day also cry, but never. You will never be heard. According to the Bible. Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Hallelujah.
Hallelujah.
Tukianza kusimama kama kanisa.
When we stand as a church. When the burden is heavy,
tukianza kuinua wote,
when we begin to lift it together,
inakuwa rahisi.
It becomes
wingi wa watu unafanya hii inakuwa rahisi.
You know when people are many and they lift up and then
tangazo
it becomes
maalum tusimame pamoja.
Special announcement, let us stand together.
Wacha tubebeane mizigo.
Let us carry the burden for
wacha
one another.
Wacha wale wanyonge wainuliwe na wenye nguvu.
Let the weak be helped by the strong.
Wale ambao hawawezi wakawezwe na wale ambao wanaweza.
Those that are able, let them be helped by those who are not able.
Your weakness is not my weakness.
Yes, because yes.
Ukikuja pamoja na mimi wewe ni weakness yako kama sio weakness yangu basi tutakuwa wenye nguvu wote.
Yeah, when you come and you're weak and I'm strong then we are together, we join our forces together.
Sasa leo imekuja point ile ambayo ni kali sana inaitwa kutembea na Mungu.
So I have come to the next point that is very, very important, walking with God.
Mungu ametuita tutembee na yeye.
God has called us to walk with him.
Mungu ametuita tumwabudu yeye.
God has called us to worship him.
Mungu ametuita tumsifu na kumwabudu na kutembea na yeye.
God has called us to praise him and to worship and to walk with him.
Tunapoanza kutembea na yeye tutaanza kumjua jinsi alivyo.
When we walk with God we shall know who he is.
Na tutaanza kufanana na yeye.
And we shall be like him.
Tutakuwa na ushirika na yeye.
We shall have fellowship with him.
Tutaanza kukua na kushirikiana na yeye.
We shall have fellowship with God.
Tutajifunza jinsi anavyoongea.
We shall teach ourselves how he walks.
Tutajifunza jinsi anavyoongea.
We shall learn how he talks.
Tutaanza kuelewa akiongea signal, akileta signal tunaelewa anatuambia tufanye hivi.
We shall comprehend when he talks, we shall learn that what he says and we shall understand how he talks.
Mungu saa nyingine huongea ni signals.
You know, yes.
Anakuambia twende hivi.
God sometimes talks with signals. He says,
"Let's go like this." Utasikia akiongea lakini anakuonyesha sign.
You know, you will never hear a voice, but you will see a direction or a sign.
Kwa sababu umeelewa sign hii inakuambia kuja unakuja.
Because you can look at a sign and that sign tells you come, you will come.
Akikwambia enda unajua anakuambia enda.
When the sign tells you go, you will go.
Huenda usisikie sauti lakini umejifunza signs.
Maybe you are not going to hear a voice but you have seen a sign.
Jina la Bwana libarikiwe.
May the name of the Lord be blessed.
Ili kwamba tukitembea na yeye tutaanza kujifunza jinsi alivyo.
So that if when we walk with him we shall understand who he is.
Mungu anataka tutembee na yeye.
God wants us to walk with him.
Maana yeye anahitaji ushirika wetu na yeye ukawa cemented.
Because he desires our fellowship to be cemented.
Tangazo maalum.
Special announcement.
Mungu anataka utembee na yeye.
God wants us to walk with him.
Usipotembea na yeye utatembea na shetani.
If you don't walk with God, you shall walk with us with his adversary.
Safari ya uokovu ni kama safari ya kutoka Misri kwenda Kanani.
The journey of going to heaven is like the journey from Egypt to Canaan.
Mungu anamwambia Musa ninakwenda na nyinyi.
You know God tells Moses, I am going with you.
Mali pengine anasema nitaweka wingu likaongoze mchana na pia nikafanya yani mwangaza ukaongoze usiku.
And at some point he tells Moses, I'll put up a cloud and fire to lead you as signals.
Alafu anafika mahali anasema ninamtuma malaika huyu wangu aende mbele zenu.
And somewhere he says I will send my angel to go before you.
Ili kuwalinda barabarani mnapotembea.
So that he can protect them even as they walk.
Ili awalete penye nimewaandalia.
So that he can bring you to the place where he has prepared.
Ili awalinde na wa Amori na wa Jebusites.
So that he can protect them from the adversary, the Jebusites and the Perizzites.
Ili kwamba mnaposikia sauti yake.
So that when you hear his voice.
Mnapomtii yeye.
When you obey him.
Maana msipomtii hata wasame.
Because when you do not obey him he will not hear you.
Kwa sababu jina langu limo ndani mwako.
Because his name is in his
word. Tangazo maalum malaika amewekwa mbele zako aende na wewe.
Special announcement, there is an angel that has been placed on your stand to protect you.
Na ukitaka kufika Kanani ni lazima umsikie.
And if you want to get to heaven to Canaan you have to listen to him.
The Bible says pay attention.
The Bible says pay attention.
Unaongea kwa Kiswahili na mimi naongea kwa Kiingereza tunachanganya.
Oh, tunao tunachanganya. Changanyiko maalum.
Pay attention for his voice.
Hiyo inasemwa nini? Weka makini neno ambalo Bwana amekwambia.
That he will never forgive your transgression.
Ya kwamba yeye hataweza kusahau.
Because my name is in him.
Kwa sababu neno langu jina lake liko ndani yangu.
That he may lead you where I wanted you go.
Ili aweze kukuongoza mahali anataka ufike.
And when you obey.
Na wakati ukitii.
Then shall I be the adversary of your adversary.
Yeye ataweza kudeal na maadui zako.
The enemy of your enemy.
Yani adui wa maadui zako.
I will bless those who bless you.
Nitawabariki wale ambao wanakubariki.
And cast those who cast.
Na niwalaani wale ambao wanakulaani.
In another way I will fight your enemies.
Kwa njia nyingine nitapigana na maadui zako. Jina la Yesu lisifiwe.
We need this journey God to fight for us.
Tunahitaji Mungu atupiganie.
Since we cannot fight over all.
Kwa sababu hatuwezi kujipigania.
We cannot apply our understanding.
Sisi hatuwezi kuweka kuelewa kwetu.
We cannot apply with our natural ability.
Hatuwezi kupigana hivi vita na nguvu zetu.
We need the Lord to fight for us.
Tunahitaji Mungu atupiganie.
For Jesus.
Mpigie Bwana Yesu makofi.
We need him.
Tunamhitaji Mungu.
And he desire that we walk with him.
Na ni tamaa yake, hoja yake kwa
mtu mtumikie.
Bwana atukuzwe.
Alafu baadaye anasema jambo lingine.
And something else, he says something else.
Mimi.
Myself.
Nitakwenda kupigana na maadui wangu.
I will go and fight with your enemies. Hallelujah.
Hilo ni jambo la busara.
That is a something noble.
Wanakuletea nyenyenye kwa kazi mwenyewe ana watu wangu.
Those people who are bringing nyenyenye, he fights them.
Wale ambao wanakuongea nyuma nyuma yeye anawakonga.
Those people who are biting you on the back, he deals with them.
Ukitembea na kuroteta anasema huyu ni wangu.
When you are moving, he is protecting you all around.
Sababu umetii sauti ya.
Because you have obeyed the voice of the Lord.
Kanisa tangazo maalum tuanze kutembea kwa obedience.
And this is the special announcement we must to tell, lazima tutembee kwa utiifu.
Because the opposite of obedience is rebellion.
Kwa sababu kinyume ya utiifu ni ku.
And you know the beginner of rebellion is who?
Na unajua mwanzilishi wa ule wa kutotii ni nani?
And the Bible says rebellion is a sin like of witchcraft.
Unajua dhambi ya kutotii ni kama dhambi ya uchawi.
The witchcraft is in the church.
Na unajua urogi ama uchawi uko kanisani.
People just even don't understand, even they don't obey.
Na unajua watu saa zingine hata waelewi na hawatii.
Unaona Jumapili wako kweli kweli.
Jumapili wako pale.
Tunaenda mbinguni, hakuna mbinguni pasipo na masharti.
We are going to heaven, but there's no going to heaven if we don't obey a certain things.
Mbingu halipo wale ambao sio watiifu.
Heaven is not going to be for those who are not obedient to the Lord.
Wanafanya mbali na kila ambayo ni ukatili.
And God puts very far to the things that are distant from his presence.
Maana hataki tena shetani apatikane huko.
Yeah, he doesn't want the devil to be found there in the kingdom of heaven.
Huko na doa doa anasema kumbe shetani anaweza kuinukia hapa mwingine.
Mhm.
Maana shetani hakuwa shetani, alikuwa malaika.
You know the devil was an angel.
Alikuwa anaabudu Mungu.
And he was praising God one time.
Simamia sifa.
Hey, he was in charge of praise and worship.
Another word, pia alikuwa minister.
Yeah, alikuwa ni
kuwa shetani.
He was not a devil. He was an worshipper of God.
So inamaanisha wewe usipojiandaa na Yesu hawezi kuchukua wale ambao watakuwa na spots na ring.
Yeah, so the Bible says that God will not pick up those who have spots and wrinkles.
The really
madoa doa.
Jesus is now doing away with our wrinkles and spots.
So say, can you repeat that?
Spots. Hey.
Yesu ana deal na wrinkles na spots.
Eh, yeah, yani inaitwa uana kunyanzi.
Wana kunyanzi.
Yeah.
Okay.
Wa mawa ndio hii.
Mawa.
Kunge hii mzee.
Oh, hii marinkos ndio mawa.
Eh. Uh-huh. Alafu kunyanzi ni hii spot.
Kunyanzi.
Ni kama nguo yangu iko na spot za Afrika.
Kunyanzi. So angalia kama una kunyanzi na mawa.
Mawa ndio spot. Hey, kunyanzi ni ring.
Oh, mawa ni spot na kunyanzi Beatrice ni wrinkles.
Anasema ya kwamba that he may represent his church without wrinkles and spot.
Anasema ya kwamba yeye ataweza kuwasilisha kanisa lake bila mawa ama kunyanzi.
In another way, hata spots na wrinkles kule.
Yaani yeye hataki kunyanzi na mawaa kule binguni.
Anataka watu ambao wanafanana.
Anataka watu ambao wako nywe bila mawaa na kunyanzi.
Pigia Yesu makofi.
Pigia Yesu makofi. Amen.
Bwana asifiwe.
Bwana atukuzwe.
So angalia moyo wa Mungu sasa.
Angalia mambo ya Mungu.
Anasema baadaye.
Aha, he says this.
Unajua ninasoma kutoka mlango wa 23 kuanzia mlango wa mstari wa 25 ukienda mbele inasema hivyo.
The Bible says what book?
That he might present.
You know, Sister Lorraine is ahead of us.
Mm-hmm. Not having spot or what? Wrinkles or any such thing. But that it should be holy.
Without blemish. Yeah, bila mawa kunyanzi. Where ni kanisa?
Make sure you don't have a blemish.
Basi, hakikisha kwamba hauna kunyanzi ama mawa.
You have the hope in
heaven. Kwa sababu mbinguni.
You have the hope in heaven.
Ukona.
Do away with every sin.
Yeah. Wewe jitenge na dhambi aina zote.
Kama mpendi kuongea ukweli mimi nitaongea hapa. Na 26
I will talk it.
Jumatatu inakuja mimi nakwenda nyumbani.
Lakini muta deal na pasa wenyu sasa. Hata mimi sitawa spare.
Mimi sisi bwana tukiwa spare tutaulizwa.
Tutaulizwa.
We shall be accountable.
That is true, pastor.
So tunawaambia ukweli wenyewe wajiamulie. Mm-hmm. Kama wanataka waingie basi
wadua. You decide yourself if you want to get into there, then you have to follow Ephesians 5:27.
Hii mambo, why are you judging us in America? Wajaleni na America tukwende mbinguni.
Amen.
Tuseme amen.
Mm-hmm. Amen.
Sema amen jamani.
Sema kwa amen. Amen.
You see. Okay, open with me in the book of Exodus chapter number 23.
Twende kwenye kitabu cha Kutoka 23.
And then verse number 25.
Verse number 25. 25.
We are waiting for the screen. Okay, it is there.
There we go.
And you shall serve the Lord your God.
Na wewe utamtumikia Bwana Mungu wako.
And he shall bless thy bread.
Na atabariki mapato yako.
Okay, rudisha 20.
Go to 20. Go to 20.
Verse 18.
18. 23:18. Let's begin there, Sister Lorraine. Let's begin there. Let's see what the word of the Lord says.
Exodus 18 verse.
23:18, yes.
Okay. Let us read on the screen now. All of them.
Able to summon his water.
Thou shalt not offer the
blood of my sacrifice
with
my living bread.
Neither shall the fat of my sacrifice remain until the in morning.
Yes.
19. The first of the first fruit of their land they shall bring into the house of the Lord.
Mm-hmm.
They God.
Yes.
They shall not. This King James version. Bring the best of the fruits of your land to the house of the Lord.
Your God.
Number one.
Number one.
Kama mshahara wa kwanza hujahusika na Mungu usilia kwamba Bwana promotion imekuwa mbali.
Yeah, if you have not committed your part of your salary, your first salary, don't complain when things are going astray.
Tangazo lingine, mtoto wako wa kwanza ni wa Mungu.
Special announcement, your first child belongs to God too.
Ukikosa kumpatia mtoto wako wa kwanza anakuwa goigoi.
If you don't offer your first child to the Lord, then you'll be goigoi.
Because Mungu alisema wazaliwa wa kwanza wote ni wake.
Because it says all the first fruits belongs to the Lord.
Angalia kama wewe ni firstborn.
Look when you, if you are firstborn.
Kama hujakuwa ukimtumikia Mungu wa madhabahu ndio sababu shida hiyo.
If you have not been serving God in the tabernacle, that's why you have been having so many problems.
Usipomleta hapa Mungu anasema wazaliwa wa kwanza wake vijana ni wake.
Even those that have been born of the Lord, the first ones belongs to the Lord.
So ukiona mtu kila wakati anaweka hii kama hako na excuse mpelewa kama alikuwa mzaliwa wa kwanza basi wame mistake.
Yeah. Amen.
Praise
the Lord.
Okay, let's go. 19.
Mm-hmm.
Uh-huh. Behold. Now let us read. Behold.
Behold.
I send an angel before thee.
Yes. Namtuma malaika mbele zako.
To keep thee by thy way.
Mm-hmm.
And to bring thee into the place which I have prepared.
Amen.
You are not going where you want.
How utaenda mahali unataka?
You are going where God has decided you to go.
Utaenda mahali Mungu ameamua utaenda.
Amen, the church.
Amen. Can you...
Amen, Randy.
Mm.
Praise the name of the Lord.
Praise the Lord.
We are going where God has decided us to go.
Tutaenda mahali Bwana ametuandalia.
Don't go on your own.
Usiende peke yako mahali tu unataka.
Where he has prepared.
Mahali ametuandalia.
He has given assignment to an angel.
He has assigned ameweka malaika kutuongoza.
The angel must lead us to go where God has prepared for who? Us.
Malaika lazima tuongoze mahali ametuandalia.
Let's go.
Tuendele.
Take you heed before him.
Mm-hmm.
Pay careful attention.
Mm-hmm. Kwa mtu wa manani.
Tangazo.
Yes, special
number. Usikie vizuri.
Listen.
Usije ukaleta nyenyenye hapa atakusuaga.
Exactly.
Huyo malaika atakusuaga. Usipoenenda na masharti yako atakusuaga.
If you don't go according to what is instructs you are going to be in trouble.
Nimewaambia nataka kuambia maneno makubwa ili 17 mimi naenda.
I want to leave you with the big heavyweight thing so that
I am uje bebe.
So that you can carry.
Na rapture ikitokezea kama nimeenda tukutane huko.
Yes.
Wangapi tunaweza kukutana huko?
How many people we shall meet even when the rapture comes we shall meet in heaven.
Rapture watu wanaanza kusema tena anasema nini? Wewe hujui iko tayari. Unaweza kuenda saa yoyote.
You know you can go anytime. You can be picked up anytime.
Na hatari yenye inaweza kupatikana ni wewe kutoenda.
The greatest danger that can happen to any one of us is to be left here.
Yo kuja ungangane na beast.
So that you will come and struggle with the beast.
666.
Sita.
The number of Satan.
The name of the devil.
Na utakuwa mgeni wa nani?
Whose visitor are you going to be?
Utajiokoa kwa damu yako.
You'll be able to save yourself.
Cheza michezo ya kakuni kwa kanisa hakikuanga na maana. Sasa ni seriousness.
It is seriousness.
And the holy is made ground holy.
Hallelujah.
The ground is made holy.
Amen.
Take out your sandals.
Chukua toa maviatu zako.
Chafu kando hapa ni patakatifu.
Hapa ni this is a holy ground.
Mahali unakuja unainua mikono unasema Bwana nisaidie.
This is a place where we come and lift up our hands and we tell God help us.
Amen.
Amen.
It is a holy ground.
Ni mahali patakatifu.
That every sandal of sin must be away.
Ya kwamba kila aina ya dhambi lazima itupiliwe mbali.
Is that right? Mm. So an angel.
Mm-hmm, malaika.
Pay, take heed before him.
Mm-hmm.
And hearken unto his voice.
Sikiza sauti
yake. Provoke him not. For he will not pardon your transgression. For my name is in him.
Usimdhihaki manake yeye hata kusamehea.
The one
kwa sababu neno lake ndiko ndani yangu.
The one that is leading us on this way.
Mwenye anatuongoza katika safari hii.
The name of the Lord is in him.
Jina la Bwana limo ndani yake.
And he has given certain assignment to lead us.
Na amempatia mamlaka ya kutuongoza.
But if we not pay attention to him.
Lakini kama hatutamsikia yeye.
Then the Bible says he will never pardon our transgression.
Biblia inasema ya kwamba yeye hatatusamehe dhambi zetu.
Sasa atachukua kiboko.
Atachukua kiboko.
Ndio unatembea kwa safari lakini unapata unyaunya.
Unatembea lakini unagongwa tu kamoja mahali.
Unauliza pastor niombe. Pastor akiomba ndio sasa amefiwe.
Nimekuongezea petroli.
Yaani wakati yeye anaombea wewe ndio kazi kimeharibika. Kwa sababu sasa sasa Mungu ni kama anasema okay umeomba sasa acha nichemue vizuri. Maana huyu ni culprit. Hiyo injili haipendezwi hapa America lakini ndio tutahubiri. Tumekubali kukufa na Yesu na kufufuka na Yesu.
Amen.
Hakuna mambo ya kuogopa bwana.
Amen. Amen. Yes, we'll die with the Lord and rise up with him.
Naona tu nikuje nikuambie nikiona macho yako.
You know, I said I want to come and tell you the real thing.
Siogopi na kuambia was.
I don't fear you and I'm not scared. I'll tell you as it is.
Nataka uende mbinguni.
Because I want you to go to heaven.
Nani anataka kwenda mbinguni?
How many people want to go to heaven?
Pay attention.
Pay attention.
Hii mambo ya michezo chezo hapa hakuna. Holy is ground now. Sandal out.
Mahali tunapokanyaga ni patakatifu.
Uongo uongo hapa na pale sasa?
Lying here and there, it has to be out of the window.
Where were you on Sunday? You know, I was. Kumbe ulikuwa kwa shughuli zako tunadanganya. Hapa hakuna sasa. So sema amen.
Amen.
Sema amen bwana.
Amen.
Hiyo ni ukweli. Hivi vitu vingine inashika wa Kristo ni kwamba hawataki kuzingatia mapenzi ya Mungu.
Yo, some of the things why we are having problems is because we do not want to be keen on the things of God.
Sasa kila wakati pastor niombe.
Every time pastor please pray for me. Please pray for me.
Wakuwekee miguu wa kukalia hakuna mabadiliko.
They can pray, lay their feet and hands sit on you because there will be nothing because wewe ni mtu ambao umedhihaki masharti ya Mungu.
Unataka kupiga makofi unapigia Yesu makofi sio mimi. Na kama inakuuma kidogo unasema Yesu nipatie malaria queen maana malaria queen iko malaria iko ndani mwangu. Malaria queen is very harsh. Okay, let's continue.
Tuendelee.
But if thou shall indeed hearken unto his voice.
Lakini kama wewe utasikiliza sauti yake.
And do all that I speak.
Na ufanye yote ambayo nazungumza.
Then I will be an
basi mimi nitakuwa adui wa maadui zako.
Maliza. The enemy of
nitakuwa adui wa maadui zako
and an adversary to thee
na nitakuwa muadui mkuu wa maadui zako.
How can we provoke God to fight our enemies?
Sasa tunaweza kumfanyaje Mungu apigane na maadui zake?
By obedient to his voice.
Ni kutii sauti yake.
That we may be led.
Oh my God. Thank you Jesus.
That we may walk with him.
Ili tutembee na yeye.
That we may ride.
Na ili tukimbie na yeye.
Fellowship with him.
Na ili tuweze kushirikiana na yeye. Tukule na yeye pale mezani.
So that we may know each other. We may understand and send his signals and his the ways of the Lord.
Ili tuelewe masharti na mambo ambayo Mungu anatuambia tuyafanye.
Tukitembea na yeye tutabadilishwa tufanane na yeye.
Eh, tukitembea na yeye he will change us.
Niangalie vizuri, niangalie.
Look at me, my sister, my brother.
Tutabadilishwa na yeye tukitembea na yeye.
We will be changed when we walk with
angalia
God.
Angalia mwenzako umuulize unafanana na nani.
Look at your neighbor, ask them who
unafanana
do you resemble.
Unafanana na mwenye unatembeanga na yeye.
You resemble the one that you walk with.
Na kama hutembei na mtu unafanana peke yako.
And if you don't walk with anybody then you resemble yourself.
Praise the name of the Lord.
The Lord be praised.
Tumechoka hii mambo ya magonjwa kanisani.
We are tired of this sickness in the church.
Tumekosa, tumechoka na mambo ya mapepo kukujanga usiku yanafanya namna hii. Yanafanya na wewe unashituka kwa usingizi.
Tumechoka. We are tired, you know, demons visiting people in their sleep.
Wanavumilia na mashida iko.
Yeah, people just move like it is kawaida.
Kwa hiyo hii iko shida. Lazima iondoke kwa kuwekwa.
That problem has to go and we have to know the right thing.
Mambo ya kuficha ficha na kusema hapa hii lugha yenu it is well, it is well. Hapa hakuna kwa Mungu ni kwa Mungu.
We say it is well, it is well.
Ah, kwa Mungu ni kwa Mungu.
When it is God's place is God's home and
I'm
kingdom.
Sorry, labda naongea kwa lugha nyingine.
Maybe I'm talking in another language.
Because one of the fine days Mungu aliniambia kila chenye utaongea ndio kitakuja kufanyika.
Because the Lord told me another day what you speak
he
is what is going to
my tongue.
God has I'm impact up mdomo wangu.
Whatever I will speak, it comes.
Chochote ambacho nitanena
kitakuwa. It is a rebuking sin.
Kwa sababu ni kukemea dhambi.
Not justifying sins with the scripture.
Si kufanya dhambi zionekane kama ni sawa.
We need the church of God to be church of God.
Kanisa la Mungu lazima liwe kanisa la Mungu.
Let the sin be called sin.
Wacha dhambi itwe dhambi.
Hapana sin inakuwa justified as well.
Dhambi inapakwa kwa mafuta.
Hapana,
it cannot take place here.
2014, no.
2014 tumesema la.
Ambia mwenzako no, 2014 no.
Mwambie 2014 no. La.
Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Tutembee na yeye. Okay, watch you. Let's go. For my angel shall go before.
Kwa sababu malaika wangu ataenda mbele zenu.
Do you know the reason?
Unajua ni kwa sababu gani?
We are following him.
Sisi tunamfuata.
And he is before us.
Na yeye yako mbele zetu.
For he is the one knowing where we are going.
Kwa sababu yeye ndiye anayejua mahali tunapoenda.
Now he is leading us.
Sasa yeye anatuongoza.
Tell your neighbor that neighbor.
Mwambie jirani yako.
The angel is before us.
The angel is before us.
Focus your eyes on where he goes.
Focus muangalie mahali anapoenda.
So that you may escape.
Ndio aweze kukuongoza.
Now listen again and bring thee into the Amorites.
Na kulete kwa Amorite.
Mungu tena anatupitishia kwa maadui.
The Lord is passing us through the enemies.
Ambia jirani yako Mungu anakupitishianga kwa maadui.
The Lord will pass you by your enemies.
Sioni mkiongea nyinyi wapendwa, niliwafanyia hapa exam, ninataka muongee. Before thee I bring thee in unto the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites, the Havidites and the Jebusites, and I will cut them off.
Nikiwapitishia kwa maadui hao, mimi nitaweza kuwamaliza na kuangamiza wote.
Israelites enemies.
Hao walikuwa ni maadui wa wana wa Israeli.
When I talk to Israelites, I'm talking to you who believe Jesus, the God of Abraham, the God of Isaac,
Jacob.
And the God of
Jacob.
Do you believe that God?
Unakumbuka unamwamini huyo Mungu? Mpigie makofi.
Swadia huyo Mungu makofi.
Mpigie makofi. Give him a hand of praise.
Huyo ndio Mungu wa Ibrahimu, unaweza kupigia makofi, mpatie heshima zote Bwana nao.
Give him a hand of praise.
Yeye ndio mkubwa Bwana.
He is the Lord of all.
Hapa panatakana pakuwe na fia ya Mungu.
We need to have the fear of the Lord.
Watu wanakuja wamenyenyekea wanasema Bwana tumekuja.
Lord, we have come here.
Tumekuja mbele zako. Kukuabudu peke yako. Na kukusifu. Tumekuja hapa.
We have come here to praise him.
Okay, let's number 23. Number 24, I mean. Thou shall not bow down to their god.
Ninyi hamutainamia miungu zao.
Miungu ya wakina nani?
Miungu ya majepusiti na maperosites.
Nauliza tena waulize, miungu ya wakina nani?
Whose gods is the Lord talking about there? The enemies.
That you should not do what?
You should not bow to their god.
Do you know when you came here you have been bowing down?
Unajua when you wakati ulikuja hapa umekuwa ukiinamia?
Sasa unaanza kuenda na style ya. So unajua huyo ni miungu wengine hapa. Vyakula yenye wewe ulikuwa unakula sasa tumekataa hutaki ya kwenu. Unataka ya hapa. Kikiumana utarudi ukule ile. Ndio ujue huyu janja inaishanga tu. Bwana asifiwe.
Praise the Lord.
Pastor interpret.
Mumezoea King Baga.
Huko hakuna King Baga.
Huko hakuna King Baga.
Huko ni nyoyo.
Ni nyoyo.
Githeri.
Na ugali.
Sasa kama ulikuwa unajifanya fanya hapa utakula hiyo njaa itakuja utakula.
Utakula sima.
Maana tumbo ni kwa chakula na chakula ni kwa tumbo. Vyote vitaangamia.
Yeah. Food is for the stomach and stomach is for the food. All will be destroyed.
Bow down not to their god.
Nyinyi msiinamie miungu zao.
Nor serve them.
Wala kuwatumikia.
Nor do after their works.
Na hata msienende kwa makazi zao.
Ask your neighbor.
Uliza jirani yako.
Are you doing as they do?
Wewe unafanya jinsi ulimwengu unafanya?
Ubaya wa Kenya ni kukopi.
Wa Kenya wanakopi sana.
Sana kila mtu hata mtu akipanuanga mdomo anataka kufanya
tu. Tunataka tufanye hivyo kila kitu.
Sisi ni watoto wa Mungu, ambia mwenzako we are sons of God.
We are children of God.
We must resemble our Father.
Lazima tufanane Mungu wetu.
There is a demand for us to walk with Him.
Kuna sharti ambayo Mungu ametoa tukufanane naye.
Waisraeli wanapendwa na Mungu kwa sababu Mungu akiongea na wao walikuanga wanamtii.
Yeah, God loves the Israelites because when He used to speak to them, they used to obey.
Kwenye kitabu cha Jeremiah kuna watu wanaitwa Rechabites.
In the book of Jeremiah, we have the Rechabites.
Watu ambao Mungu anatuma Jeremiah aende awaite kwenye hekalu lake awapatie divai wakunywe.
There are people that God called on Jeremiah to go call them into the temple to give them wine.
Na wajama kwa sababu baba zao waliwaambia msiwahi kukunywa hiyo kitu.
And because their fathers, their forefathers told them not to partake
alafu
of that.
Alafu akasema tumesikia baba.
They said, oh, we have had
it. Wakashika hilo jambo.
And they hide it from their fathers.
Na wakakataa chochote.
And they declined from doing
Mungu
that.
Mungu anatuma Jeremiah kwenda kuwaita wakuje kuwekala wapatie kwa wine aone kama watakunywa.
And God sent Jeremiah to go and bring them to give them wine in the temple to see whether they will do
wakati
it.
Wakati Jeremiah anawapatia wine.
When Jeremiah gives them the wine,
wanasema mtu wa Mungu.
They say, man of God.
Sisi hii kitu tulikatazwa na baba zetu.
This thing, we have never done it.
Na,
our forefathers warned us.
Ukitaka kujua historia iko wapi, it is in Jeremiah 35.
Ukitaka kujua iko wapi, iko kwenye Jeremiah 35.
Kuna watu wanapenda tu kusoma mahali penye all the grace is sufficient. Soma pia warekebai tusikie.
Tunataka tu kusoma mahali neema inatosha. Soma vitu zingine kali kali tu.
Rechabites.
Rechabites.
People who are submissive and obedient to the instruction of their father.
Watu ambao walijitolea na kusubmit kwenye matukio ya Bwana wao.
You will read by yourself. Not we are not reading now.
Atusome hiyo utajisomea maneno ya
Bwana. So that you may know these people were obedient.
Hawa watu walikuwa watu watiifu.
Even God is sending Jeremiah to try them but they don't believe that they cannot obey.
Hata Mungu anamtuma Jeremiah kwenda kuwatesti lakini wanapata kwamba wale wameshikilia.
And God is saying, see how the Rechabites cannot understand, even they cannot hearken to what you are saying.
Unaona mpaka Mungu anamwambia angalia vile hawa marekabiti ambao wamejitolea mpaka waweze kusikiza vile unasema.
And for the sake of Rechabites I will not blot away from their land.
Na anasema kwa ajili ya marekabiti mimi sitaangamiza.
I will bless them.
Mimi nitawabariki.
Hallelujah.
Hallelujah.
Rechabites were people who are obedient and submissive to their father.
Rechabites walikuwa ni watu wamejitolea kwa baba zao, baba yao.
And God calling Jeremiah to go and try them, it was a sign to Israelites.
Oh my God. Na Mungu kutuma Jeremiah kwa marekabiti ilikuwa ni ishara kwa wana wa
Israeli. He wanted the Israel to walk in obedience.
Alikuwa anataka wana wa Israeli watembee kwa utiifu.
Special announcement in this place.
Tangazo maalumu katika mahali hapa.
I send the spirit of pride in this place, in the atmosphere.
Mimi nahisi roho wa kiburi katika ulimwengu huu hapa.
I'm saying again.
Nasema hivi tena.
I'm sensing my antennas are very sharp.
Na unajua antena zangu zinahisi.
Around in the sky there is a spirit of pride around.
Katika roho wa environment hii hapa kwetu ya Dallas kuna roho wa kiburi.
That can come and attack the church.
Ambayo inaweza kuja na kuingilia.
How can you do it away?
Tunaweza kujimudu namna gani?
By obedience.
Kwa kutii Mungu.
We do differently.
Tunafanya kwa utofauti.
Hallelujah to the sons of God.
Hallelujah kwa wana wa Mungu.
Praise God in the house of Jesus Christ.
Bwana Yesu atukuzwe.
Can you clap for the Lord?
Mpigie Bwana Yesu makofi.
Rechabites.
Rechabites.
Who are obedient.
Walikuwa ni watu ambao wamejitolea.
Wow, hallelujah.
Oh, hallelujah.
God loves to be worshiped.
Mungu anapenda kuabudiwa.
In the Old Testament we hear worship and sacrifice.
Katika agano la kale tulikuwa nasikia hiyo
nimeanza kuhubiri sasa. Nimeanza kupata kiingereza sasa. The Lord needs us to worship him.
Mungu anataka tumwabudu.
And him alone.
Na yeye peke yake.
That's why in the book of Mark chapter number 12.
Ndipoze katika kitabu cha Marko 12.
The Bible says.
Biblia inasema.
When the Jews had, the Pharisees came to Jesus.
Wakati wale mafarisayo walikuja kwa Yesu.
They came to attempt him.
Wakaja kutaka kumjaribu.
And this is the question they asked.
Hili ndilo swali ambalo waliuliza.
Which is the great commandment?
Ambalo ni tangazo ma
Okay, it is okay.
The great commandment. Mnaelewa? Amri kuu. Thank you, Professor Francis.
Bwana Yesu asifiwe.
Bwana atukuzwe.
Which is the great commandment.
Ambao ni amri kuu.
And this is how he say.
Na hivi ndivyo inavyosema.
In Mark chapter number 12.
Mark 12 iko pale.
Verse number 28.
Mstari wa 18.
And one of the scribes came.
28 na scribes akaja.
And heard them questioning together.
Aha.
And knowing that he had answered them well,
ask him what commandment is the first of all.
Yeah, amri ambayo ni ya kwanza na ya muhimu ya yote ni gani?
Sikia ukiniuliza swali usiexpect nikujibu vile wewe unataka.
When you ask me a question, don't expect for me to answer the way you want.
Nitalijibu vile swali limekuja.
I will answer it the way that question has been placed to me.
I will not answer the way you need. That is how Jesus was behaving.
That is how Jesus used to answer.
Okay. People. Which one is the great one?
Which one is the great? Ni amri gani ambayo ni kuu?
Let's continue in verse number 29.
Wacha tuendelee kwa
Jesus answered.
Yesu akajibu.
The first is, hear, O Israel.
Ya kwanza ni hivi, sikilizeni.
The Lord God is the Lord and he is one.
Bwana Mungu ndiye Bwana na ni mmoja.
Tari, number 30.
Na
And thou shalt love the Lord thy God with all. Come on, somebody.
Hey,
with jamani. All.
Utampenda Bwana na moyo wako.
And another thing, and with all their soul.
And thy soul.
And with all.
Na mawazo yako.
And with all.
Na nguvu zako.
God wants us to worship and love him in totality.
Yani Mungu anataka tumpende kikamilifu.
In another way, he wants you when you are here to be here.
Yaani Mungu anataka ukiwa hapa uwe hapa.
Power your heart, your mind is here, your body is here.
Umwage mawazo yako, nguvu zako na mwili wako wote.
The Bible says love God with their whole heart.
Mungu anasema mpende na moyo wako.
Their soul, their mind and their strength.
Nafsi yako na nguvu zako.
I remember one day, pastor.
Nakumbuka siku moja.
The Bible declares.
Biblia inasema.
In the book of Exodus again.
Katika kitabu cha Kutoka tena.
When the people of Israel were near to release the Israel to go.
Wakati wana Israel walikuwa tayari kuondoka.
By the command of the Lord.
Kwa kulingana na amri ya Bwana.
This is how he said.
Hivi ndivyo alivyosema.
Moses, go show yourself to King Pharaoh.
Akamwambia Musa ende ukajionyeshe kwa Farao.
And tell him to release my people to go and worship me.
Na umwambie awaruhusu watu wangu awaachilie waende kuniabudu.
See the hand of King Pharaoh.
Sasa angalia mfalme Farao.
He said I will not lose you to go.
Akasema mimi sitawafungulia.
And God punished them.
Na Mungu akawadhibu.
He came back and said we are now releasing you.
Akasema sasa baada ya mambo yote akasema
your sons and your daughter.
Tumewaruhusu muende.
And your people.
Na watu wenu.
But your goats and sheep not.
Lakini ng'ombe zenu na kondoo zenu hapana.
The enemy wants you to serve him with your only body but you
adui anataka umwabudu tu na mwili wako lakini vitu zako
pesa yako
pesa zako zikae kando
kwa banki
zikwe kwa banki
tena ninaongea kwa ukali kidogo
and I'm talking a little bit harshly
Mungu
right
unasema ninampenda Mungu
you say that I love God
lakini haulei treasures huko
lakini hautumi tulisema nini utume material huko.
Ninakuja hapo kidogo.
Oh, unakuja hapo. Oh. Hey. You're not weweke akiba yako huko.
Sasa akiba yako usipoweka ndio moyo wako iko.
Eh, hey, mahali unaweka akiba yako ndipo moyo wako huko.
Wakisema tu capital K imefungwa, watu wenye wako hapo kwa banki ya capital K wako na shida. Mioyo maana iko huko.
Because mioyo ya watu iko benki kifungwa
kama
mioyo
na Bank of America ikifungwa wanasema pesa zangu zilikuwa huko unaanza watu hata utawashikilia watu kwa milango pale kama wanazirai. Kwa sababu mioyo iko huko kwa
sababu mioyo iko pale kwa benki mahali pesa ziko.
Wanasema banki yako inatakana iwe huko. Sema banki yangu iwe huko.
My bank to be there.
Ndio thieves na hao robbers hawataingia huko kuleta
shida. So that huko majangili waingii huko.
Bwana asifiwe. Sasa akasema Farao anasema.
Pharaoh says.
Sasa kwa sababu nimepigwa imetosha.
Mimi nimetandikwa imenini.
Enough.
Na ruhusu sasa.
Now go with your sons and your children. But the goats and the sheep not. And Moses say.
Na Moses akasema.
We are commanded to walk 3 days in the wilderness.
Sisi tumeamriwa twende siku tatu katika
wilderness. Our journey to walk from here is 3 days.
Safari yetu ya kutoka hapa ni siku tatu.
And God will demand a sacrifice.
Na Mungu atahitaji tumtolee dhabihu.
We must go with our sheep.
Lazima twende na kondoo zetu.
Na
twende na wanyama wetu.
And our hearts.
Na twende na vifaa mali yetu.
For the Lord demand a sacrifice.
Kwa sababu Mungu anahitaji tumtolee dhabihu.
We shall never even leave the hoof.
Sisi hatutaacha hata miguu ya ng'ombe kwato. Imefika wakati atuende
kusema sasa tunataka kuwa violent.
Tunakuwa violent.
Sasa ni kukamata mateka.
Yes.
Sasa ni kukataa mambo yote ya
adui. We refuse everything for the enemy. We planned everything.
Bwana asifiwe.
In the name of Jesus.
Hakuna haja kukaa ndani na shetani na kurukia.
We are not going to stay like this and the enemy come to us.
Bwana.
Give Jesus a hand of praise.
Kazi ya Farao.
The work of Pharaoh, it is to hinder you.
Pharaoh anasimamia shetani.
Pharaoh represents the devil.
And
he is coming behind you. So that he can hinder you every time. When you try to do this, he prevents you.
The spirit of pursuing must be upon you.
Lazima roho ya kufuatilia iwe juu yako.
Unasema will not give up.
Unasema mimi sitaweza kutoka.
I want to go.
Lazima niende.
Serve the Lord.
Niende nimtumikie Bwana.
Sacrifice.
I will
never leave my sacrifice.
Mimi sitaacha dhabihu yangu.
Announcement today.
Atangazo maalum.
King Pharaoh.
Pharaoh,
how we shall not leave even the hooves of our animals.
Hatuwezi kuacha hata kwato za
mnyama wetu.
Tutaenda kumtumikia Bwana
mali yetu. We and our children.
Sisi na watoto wetu.
We must serve the Lord.
Tutamtumikia Bwana wetu.
We and our children.
Sisi na wana wetu.
We must serve the Lord.
Tutamtumikia Bwana.
We with our treasures.
Sisi na mali yetu.
We with our goats and sheep.
Sisi na wanyama wetu. Tutamtumikia Bwana.
Hallelujah, somebody.
Hallelujah.
Can you clap for Jehovah?
Mpigie Bwana Yesu makofi.
Hiyo ndio makofi ya Jehovah?
Hiyo ndio makofi.
Pigia Yesu makofi Bwana.
Pigia Yesu makofi.
You are not too bossy.
Yes.
The boss is called Jesus, the King of Kings.
Yeah, boss wetu ni Yesu
mfalme wa falme. Our Redeemer alone.
Yeye ni amama
mtukufu. The one who is enthroned.
Yeye ambaye ana
ulinzi. Worthy to receive adoration.
Anahitaji kupokea sifa na mamlaka. Anahitaji sifa na mamlaka.
The Bible says in the book of Psalms chapter 47.
Biblia inasema katika Zaburi
47. Let us clap for our Lord.
Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi.
Let us clap for our Lord.
Tumpigie Bwana Yesu makofi.
In the house of the Lord.
Katika nyumba ya Bwana.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the name of the Lord.
Bwana tukuzwe.
And let those say Jehovah now. Then Jehovah said unto Moses.
Alafu Mungu akamwambia Musa.
Go in unto Pharaoh,
enda kwa Pharaoh,
and tell him
umambia,
that says the Jehovah,
kwamba mimi Jehovah Mungu
the
nimesema,
God, the God of Hebrews,
Mungu wa Ibrania,
let my people
achilia,
go,
wacha watu wangu waende,
ili
wayawaje,
in this journey
wanitumikie.
We must serve the Lord.
Katika njia hii lazima tumtumikie Bwana.
The Bible says in the place where we were in Exodus chapter number 23.
Na mahali tulikuwa katika kitabu cha Kutoka 23.
Exodus 23 where we were.
Mahali tulipokuwa.
The Bible says,
inasema hivi katika
after utterly destroying you should not bow down for their gods.
Yani hata baada ya kuangamiza watu hao mnyinyi msinamie miungu yao.
And destroy, utterly destroy their pillars.
Na inasema muangamize ishara zote za kuabudu za ibada.
It's time to destroy their system.
Ni wakati wa kuangamiza system.
The Babylonian system.
Eh, yeah, system ya Kibabilonia.
We must do away with it.
Lazima tuitupilie mbali.
Hallelujah in the house of the Lord.
Hallelujah katika nyumba ya Bwana.
This system is affecting Christians.
System ya mahali ya Babiloni na wadhuru wa Kristo.
Because Babylonian system.
Kwa sababu system ya Kibabilonia.
It brownwash your mind.
Inasafisha
to the knowledge of God.
Inatoa mawazo ya Mungu katika mawazo yako.
What you are after is the only wildest thing.
Yaani kile kitu unabaki nacho ni tamaa ya vitu vya ulimwengu.
That you are here permanent.
Eh, nafikiri wao utakuwa hapa permanent.
Special
kudumu. Tangazo maalum.
Very soon we are going.
Hivi karibuni tunaenda. Tengeneza njia zako.
Prepare your ways.
Nasema andaa njia zako.
Vision 50? No.
Vision 50.
It's now to prepare your ways.
Sasa ni kuandaa njia za Bwana.
Kama uko na mambo ya kiroho sana, elewa ninakwambia mambo ya kiroho sana.
Mhm. So I'm telling you things of the spirit. If you are looking at the things of the spirit, this is exactly what I'm telling
because
you.
The mind of the physical mind cannot grasp the things of God.
Because mawazo ya kimwanadamu ama ya kawaida hayawezi kuelewa mambo ya Mungu.
Now let's go.
Sasa hebu twende pale.
Thou shall make no covenant with them.
Sasa nyinyi hamutaweka agano nao.
Nor with their gods.
Wala na miungu zao.
They shall not dwell in their land.
Na hawatakaa katika nchi yenu.
Lest they make this sin against me.
Ili wao wasiwaweze wasiwasababisha mkatenda dhambi
dhidi yao. Whenever we miss to do away with the other strange gods.
Wakati sisi tunatupilia mbali miungu mingine.
The sin stands among us.
Oh, can you repeat that, Pastor? I'm sorry.
Oh, wacha nirudie kwa Kiswahili sasa.
Rudia sasa.
Nasema wakati tunakosa kukemea na kuharibu madhabahu mengine.
Oh, when we resist or we desist from rebuking some ungodly things.
Wakati tunakataa kuacha dhambi zingine.
When we refuse to abandon or to leave other sins.
Ambapo tumekopi hapo kwa nje ya ugeni.
Yeah, things that we have taken into the system.
Copy.
Yeah, we have copied some things.
Style za kutembea.
Yeah, style some
style za kuongea. Style la kusikia. Huyo pia unajifanya kuwa kama wa hapa.
Mhm.
Na umesahau wewe ni wa Mungu. Tangazo maalum, wewe ni wa Mungu.
Special announcement, you belong to God.
Amen.
Amen.
Kama tunakosa,
if we fail,
kuondoa,
if we fail to remove,
hii dhambi inasimama.
That sin stands.
Na inatuzuia.
And it prevents us.
Na itatuangusha.
And it will make us
na
fall.
Na tutatenda dhambi mbele za Bwana.
And we will sin before the Lord.
For it thou serve their God, it will surely be a snare unto thee.
Ni kwamba nyinyi mkitumikia miungu yao itakuwa ni kama mtego kwa kwenu nyinyi.
I feel the presence of God in the heart.
Nasikia uwepo wa Mungu katika mahali hapa.
What we are doing is the right way.
Kwa sababu kile ambavyo tunafanya ni jinsi ambavyo Mungu anataka.
Something might happen right now.
Nasikia kama kuna kitu kinaweza tokea
sasa. Listen very clearly.
Sikiliza.
If you are a spiritual minded man, know that I'm talking in the spirit.
Kama wewe ni mtu wa kiroho unajua kwamba nazungumza maneno ya kiroho.
It only took a man known as Noah.
Ilichukua mtu anaitwa Noah.
That God may reveal the secret.
Ya kwamba Mungu aweze kufunua siri.
While others were just in morality, were drinking and drinking.
Wakati watu walikuwa nalewa na wafanya mambo ya mashauri.
It took only Noah who knew the secret that is happening.
Ilikuwa tu ni mtu mmoja tu aliposikia sauti Noah.
Sasa wacha mimi nikuwe Noah kwenu niwaambie.
Let me be Noah to you and I tell you this.
Tangazo, tangazo.
Special announcement.
Mambo yanakuja.
There are things that are coming.
Jiandae.
Prepare your ways.
Nimekuambia mambo ya kiroho, jiandae.
I am telling you spiritual things. Get ready.
Let's continue.
Hebu tuendelee.
It will be a snare to thee.
Mm-hmm.
Go on. Uh-huh. And he said unto Moses.
Na akamwambia Musa.
Come up unto Jehovah, they and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and worship ye after off.
Njooni mkiwa na Aaron, na Nadab, na Abihu, na watu na wengine sabini muje kwa bali.
Tell your neighbor, God is after our worship.
Mungu anahitaji tumwabudu.
Now point one.
Na point ya kwanza.
Why we were called?
Kwa nini tuliitwa?
We were called to worship God.
Tuliitwa ili tumwabudu Mungu.
To walk with him in a fellowship.
Tutembee na yeye katika ushirika.
To have a good relationship.
Tuwe na ushirika mzuri na Mungu.
Point number one.
Point ya kwanza.
First of all, let me explain a bit.
Wacha nielewe, nieleze kitu hapo.
Devil, Satan knows that God is demanding a worship.
Mungu anajua ya kwamba, Shetani anajua kwamba Mungu anahitaji ibada yetu.
That's why also he wants to be worshipped.
Ndiposa hata yeye anataka abudiwe.
Because the Old Testament speaks about the sacrifice.
Kwa sababu agano la kale linazungumza kuhusu madhabihu.
That's why the child sacrifice right now is being done to the devil worshipers.
That's why katika ibada ya kuabudu Shetani madhabihu
na counterfeit the things of God.
Anajaribu kuiga mambo ambayo ni ya Mungu.
God the Son.
Mungu ambaye ni mwana.
Who was manifested in the flesh.
Ambaye alikuja kimwili.
To redeem us and make us be saved.
Ili atukomboe na tusafishe.
This is the counterfeit spirit again coming.
Hii ndio roho ya
majini.
Majini.
Inadhihirika kama
wanadamu. Inadhihirika kama wewe wanadamu.
Ikiingia kwa mwili.
Uh-huh.
Inanyonya wewe damu.
Mm.
Counterfeit spirit. Genies.
Roho ambayo ni ya ujini.
Genie. Do you know genies?
Unajua jini?
Hawa wamekaa hapa pako wamezao majini nini lakini ndio inawatezanga. Let me now go.
Wacha sasa niende.
God wants us to worship him.
Mungu anataka tumwabudu.
On our way to go with him.
Tunapoenda na yeye.
That he is only our God.
Ya kwamba yeye akwe ni Mungu wetu.
Why when we do this, what benefit do we get?
Sasa faida yetu kumwabudu Mungu ni nini?
Now I come to supplying the materials in the heaven's house.
Sasa nakuja katika hali ya kupeleka material kule
mbinguni. Point number 1.
Point ya kwanza.
Accumulation of your worship and praise.
Unajua wingi wa ibada yako na sifa zako.
How do you spend your time worshiping and praising God?
Wewe unatumia muda wako namna gani wa kuabudu na kusifu Mungu?
When we praise,
wakati tunamsifu,
we breathe him inside.
Sisi tunampumua ndani.
When we worship,
wakati tunaabudu,
we cleanse the atmosphere.
Sisi tunatakasa hewa.
That the King of Kings and his kingdom may come.
Na ili mfalme wa utukufu na ufalme wake utulie.
To fulfill your kingdom come.
Yani to fulfill ufalme wake
uje. No kingdom without a king.
Hakuna ufalme ambao hauna mfalme.
And this is the prayer that Jesus was teaching.
Na hili ndilo ombi ambalo Yesu alikuwa anafunza.
When you pray like this.
Alipokuwa akiomba anasema muombe namna hii. Hebu ufalme wako uje.
When the kingdom come, the King of Kings is in the kingdom.
Wakati ufalme wa Mungu unakuja, mfalme mwenyewe ako katika ufalme.
Who is this the King of Kings church? Can you speak as you know?
Mm-hmm.
Say the king is known as Jesus Christ.
is the King of Kings.
He is the King of Kings.
In the kingdom.
In the kingdom.
They will be done.
Mm-hmm.
In this kingdom.
Mapenzi yako yatimike katika ufalme huu.
In this kingdom.
Katika ufalme huu.
No sickness.
Hakuna magonjwa.
No accident.
Hakuna maradhi.
No demon.
Hakuna mapepo.
In his kingdom.
Katika ufalme wake.
Peace of mind.
Kutakuwa na amani.
Joy.
Kutakuwa na furaha.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Bwana asifiwe.
Always in his kingdom.
Katika ufalme wake.
They will be done.
Mapenzi yake yatendeke.
When we start to accept the kingdom and his kingship come.
Tukianza kukubali ufalme wake, ufalme wake unatulia, unakuja.
His will is made to be done.
Mapenzi yake yanatendeka.
Now the heaven and the earth will kiss each other.
Sasa ufalme, bingu na dunia zitakutana.
The heaven and earth will kiss each other.
Yani ufalme, bingu na dunia zitabusiana.
Because now we are rhyming.
Kwa sababu kuna harmony pale.
Your will be done here as it is done in heaven.
Mapenzi yako yatendeke hapa jinsi yanavyotendeka kule juu mbinguni.
Heaven they worship.
Binguni wanaabudu.
God is expecting us to worship him.
Mungu anatarajia tuabudu hapa.
Heaven they praise him.
Katika bingu wanamsifu huko.
On earth God is expecting us to praise him.
Mungu hapa duniani anatarajia tumsifu.
The Bible says holy, holy every day.
Biblia inapokuwa binguni wanasema mtakatifu, mtakatifu kila siku.
They don't cease.
Hata wakomi kumtumiku kumwabudu.
24 elders.
24 elders. Wale washerifu 24.
Seraphims and cherubim.
Maserafi
always worshiping.
Wao wanamwabudu Mungu.
How powerful when we worship. When we worship, we cleanse the atmosphere to usher in the King of Kings and his kingdom.
Wakati tunaabudu tunatakasa hewa ili mfalme aweze kuja.
Praise the name of the Lord.
Bwana atukuzwe.
And that is our joy.
Na hiyo ndio furaha yetu.
When we worship, he comes.
Wakati tunamwabudu anakuja. Na yeye anatawala.
That is why.
Ndio ndiposa.
The conversation with Jesus and the Samaritan woman.
Yani yale maongeo ya Yesu na ule mwanamke Msamaria.
Was.
Ilikuwa ni hivi.
This matter of worship is not irrelevant.
Hili jambo ambalo ni la ibada si jambo hivi hivi tu.
It is not where you worship but why you worship.
Ni si kwamba wewe unaabudu lakini
why you worship is very important than where you worship.
Sababu ya kuabudu ni jambo la muhimu kuliko mahali wewe unaenda.
When you came here, God knows your heart.
Wakati ulikuja hapa Mungu anajua roho yako.
Why you worship is very important.
Sababu unaabudu ni ya muhimu sana.
We don't worship because we have problems so that God may feel mercy for us.
Tuabudu ili Mungu aweze kutusikilia huruma.
It is our duty.
Ni jambo letu ami ni jambo ambalo tumepatiwa Mungu kufanya.
The more we worship and praise.
Jinsi ambavyo tunaabudu na kumsifu.
The material is supplied.
Yaani material inapelekwa kudeni.
For your house.
Ya nyumba yako.
In heaven.
Huko juu mbinguni.
Love for the Lord.
Bwana Yesu atukuzwe.
Number 2.
Namba ya pili.
Number 2.
Namba ya pili.
Time spent towards reading and studying the word.
Muda ambao unatumiwa kusoma neno la Mungu.
This is the spiritual balance.
This is the
spiritual balance. This is the spiritual balance.
Hii ndio balance ya kiroho.
When you eat the word.
Wakati unakula neno.
It is like vitamin.
Ni kama vitamini.
Protecting you from heretic doctrine.
Inakulinda kutoka na
mafundisho
ambayo ni mabaya.
The Bible says people will depart from faith.
Biblia inasema watu wataondoka kwenye imani.
And give their ears to the seducing spirit.
Na wapeane masikio yao kwa roho.
And the doctrines of demons.
Na mafundisho ya
shetani. How can we avoid that?
Tunaweza kujitenga.
By reading and studying the word.
Ni kwa kusoma neno la Mungu.
When you remain in my word.
Wakati ukikaa ndani ya neno la Mungu.
You will be my disciple indeed.
Utakuwa mwanafunzi wangu kweli.
And you shall know the truth.
Na utajua ukweli.
And the truth shall set you.
Na ukweli utakufungulia uhuru.
Meaning the word.
Kusoma neno.
Hakuna mtu mwenye anaweza kukuambia hapa ni Canada maana hapo unajua hapa ni US.
No one can tell you this is Canada because you already know.
You can't
where
cheat
are.
A man who know.
You cannot uweze kumdanganya mtu ambaye anajua.
Can you?
Unaweza?
So know the word.
So jua neno.
Read it for your benefit.
Isome kwa
the more you read.
Wa jinsi unavyoisoma.
You are eating spiritual balance.
Unakula chakula cha kiroho.
This is vitamin.
Hiyo ni vitamin.
What does vitamin does in your body?
Vitamin inafanya nini kwa mwili wako?
Somebody saying bodybuilding.
Another
one?
Mtu mwingine anasema inajenga mwili.
What does vitamin does in your body, mzee?
Vitamin inafanya nini kwa mwili wako?
Nataka mtu mmoja asimame mwenye anajua anasema ni hii.
Can we have one person who stands to tell us what it does?
Kama una uhakika, simama na uniambie.
Stand up.
I said for protection.
For protection.
Kinga.
Kinga.
Vitamin inazuia magonjwa magonjwa. Sawa.
That's true.
For body protection.
For body protection.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the name of the Lord.
Praise the Lord.
When you eat the word,
ukikula neno,
you are helping yourself.
Unajisaidia.
Against the heretic doctrine.
Kutokana na mafundisho ya shetani.
People who comes with cults.
Watu ambao wanakuja na mafundisho ya kishetani.
You know them by what the word of God says.
Utawajua kwa sababu neno la Mungu alisema hivyo.
And you test their spirit.
Na utaweza kutest
roho zao. The Bible says test their spirit.
Roho ina kitabu inasema test roho zao.
How can you test the spirit when you don't know the word?
Wewe utalinganisha aje watu kama hauna neno?
Think about that.
Fikiria kuhusu.
Number 2.
Namba ya pili. Oh, namba ya pili.
We have tackled with the balance. Number 1, vitamin.
Number
2 is carbohydrates.
Namba ya pili ni carbohydrates.
Do you know what it does in the body?
Carbohydrates inafanya nini?
One, two, who knows?
Nani anajua?
You hand up mama?
Simama hapo mama.
Energy.
Inakupatia nguvu.
Pigie makofi energy.
Mpigie makofi inakupatia nguvu.
Sasa wewe ukikataa kupigia makofi, wewe pia utataka makofi na hata kupigia. Knows that when you whatever you sow is what you will reap. When we say clap for him, also clap.
Because one day
you will magombi. Demand somebody clap for you. Just teach for time. So ndio unapiga wakati unasema mpigie huyu makofi.
Mpige makofi.
Na kumbe wewe unavuna chenye ulipata. Praise the name of the Lord. Energy.
Energy nguvu.
We eat carbohydrates.
Tunakula carbohydrates.
Power.
Unakuwa na energy.
The Bible says,
Biblia
inasema. Be strong.
Una Biblia inasema
Lord and his mind.
Ukue na nguvu na katika nguvu yake.
Where do we get power?
Tunapata nguvu wapi?
When our knees
katika magoti yetu.
Are on the ground.
Iko
pray.
Wakati magoti yetu yanapigwa chini. Wakati tunaomba.
Receive strength.
Tunapokea nguvu.
When we pray?
Tunapoomba.
We can be able.
Tunaweza
kuweza. When we pray?
Tukiomba.
Things are made in atmosphere.
Mambo yanabadilika katika ulimwengu wa
kiroho. Miujiza
miujiza inakucha.
Shetani anakuwa na kasheshe.
Yeah, shetani anakuwa na kasheshe. Kasheshe. Kasheshe.
Tunamfanya anakuwa silent. Uko kwa demon wale wanagongana wenyewe kila wakati.
Yeah, yeah. Well, they knock
Mana
each other.
Pray, they are
ukiomba kuna kuwa na kasheshe.
When the time the church started to pray.
When the church begins to pray, wakianza kuomba.
The time of Peter when he was captured.
Wakati Peter alikuwa ameshikwa.
After James was killed.
Wakati Yakobo alikuwa ameuliwa.
The Bible says.
Biblia inasema.
The church offered the prayer for Peter.
Kanisa likaanza kumwombea Petro.
And it didn't cease.
Na hawakukoma kuomba.
Prayers interrupted the heavenly program.
Unajua maombi yakaweza kuleta mvurugo katika
mipango ya Mungu. Until an angel was found in the prison.
Mpaka malaika alikutwa pale kwenye.
Pray with a man who knows to pray?
Mtu mwenye anajua kuomba.
Dangerous than a bomb.
Ni dangerous kuliko bomu. Mtu mwenye anaomba.
You pray, you joke around with a church that knows how to pray?
Wewe unacheza na kanisa ambalo linaomba?
Herod is on a problem.
Herod anakuwa na shida.
There is where we get strength.
Hapo ndipo tunapata nguvu yetu.
Carbohydrates.
Carbohydrates.
When we pray.
Wakati tunaomba.
You read the word.
Ukisoma neno.
Vitamins.
Unapata vitamins.
You pray.
Ukiomba. Unapata carbohydrates.
Another thing.
Haya, jambo lingine.
Holy Spirit.
Holy Spirit. Roho Mtakatifu.
Nimetambua mapema jamani. Another thing is
protein. Oh, protein.
When you eat proteins, unaona?
Ukipata protein unapata nini? Misuli.
Nyama inaanza kuongezeka.
Nani
naona mtu ameongezeka nyama hapa.
Nyama.
Tumbo inakuja. Nyama inaendelea kuwa mingi. Proteins.
Protein.
Roho Mtakatifu akikujaa.
When the Holy Spirit fills you.
Anakufanya unakuwa giant in the spirit.
Unakuwa ni kijitu katika ulimwengu wa
roho. Anapokuona namna hii.
Shetani akikuona.
When the demon see you in the spirit.
Shetani akikuona katika ulimwengu wa
roho.
Wanaona ni jitu.
Always tremble.
Wanaanza kutetemeka.
Because the man is packed.
Kwa sababu mtu amejaa misuli. Wewe una ujasiri.
Strong men don't joke with them.
Wewe usicheze na mawala wanaita kwa ni mabaunsa.
Ukipata mtu amejazwa na roho.
Ukipata mtu amejazwa na roho.
Ni jamaa kadogo kwa mwili ya kawaida.
Anaonekana ni jamaa kahoya.
Lakini ameleta shida.
Lakini ameleta vurugu katika ulimwengu wa kiroho. Brings problems in the spiritual world.
Somebody can be like me.
Mtu anaweza kuwa ndo kama mimi kama mchungaji.
But you become a problem to the demons.
Lakini wewe unakuwa ni wewe unaleta wasiwasi mingi katika ulimwengu wa kiroho.
But you come and do them away.
Wewe unakuja eh?
Because you are a spiritual battle.
Kwa sababu wewe ni jitu ya kiroho.
You are well.
Wewe umeimarika.
You are a well and balanced eating man.
Wewe umekuwa ukikula vizuri.
Tangazo.
Tangaza announcement.
Kula neno.
Kula, eat the word.
Number 2.
Number 2.
Omba.
Pray.
Number 3.
Number 3.
Jazwa Roho Mtakatifu.
Be filled with the Holy Spirit.
Roho Mtakatifu akikujaza hakuna kuogopa.
When you're filled with the Holy Spirit, you not fear.
In the New Testament, there is a man who was a coward man.
In katika agano la mpya kuna mtu ambaye alikuwa ni mtu muoga.
Do you know him a church?
Unamjua alikuwa ni nani? Alikuwa anaitwa Petro.
Man who was trembling every time.
Alikuwa na wasiwasi.
But the day of Pentecost.
Hata alikuwa na
The man was filled.
Wakati wa Pentecost alijazwa.
People were trying to accuse them.
Wakati watu walikuwa wanataka kuadhibu.
Listen to me, Israelites.
Sikilizeni wana wa Israeli.
People who are here.
Na wale wote ambao wako hapa.
Is seeing here.
Ni hawa watu ambao mnaona.
It was written.
Imeandikwa.
And today is the fulfillment.
Na leo hii ndio kuimarishwa kwa
neno hilo. We are drunk with another new wine.
Kama tumelewa. Hatujalewa.
We are filled.
Tumejazwa.
When you are filled, you are never coward man.
Wakati umejazwa wewe si mtu mwoga.
Ukiona watu unatetemeka na mimi na shaka na wewe. Kila wakati unaona mtu unatremble tremble, I'm not sure with you.
Unatetemeka, tetemeka wasiwasi.
Show me a person who is filled with the Holy Ghost.
Nionyeshe mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu.
A man is bold as a lion.
Huyo mtu ni kama simba.
Who are bold here?
Ni watu wangapi ambao wana ujasiri kama simba?
Mr. B O here. Nitakuwa nimepata opportunity nitahubiri kama mwenye anakufa leo. Hapo. Nitamwambia mineno za kilo paka abadilike. Sitajali yeye ni priest. Nitamwambia.
I'll tell him everything.
Uliza Gaddafi hako huko analia.
Ask Gaddafi where he is.
Praise the name of the Lord.
Praise the Lord.
Hako kuzimu anapiga huko nduru.
Utaniuliza
na pastor umejuaje?
How do you know?
Kuwa kwa roho.
Being the spirit.
Shida yako ni kukua kwa mwili kukula baga kila wakati.
You know you have eaten king baga for a long time.
Siku ingine kuwako kwa roho uone mambo ambayo yako.
Sometimes be in the spirit and see how things are.
Praise the name of the Lord.
Praise the Lord.
The more time we spend reading the word, we supply the material.
The more time tunasoma neno la Mungu na tunapeana vitu vya ujenzi.
The time spent also in prayer.
Wakati ambao tunautumikia kuomba.
The Bible says.
Biblia inasema.
Pray without ceasing.
Omba bila kukoma.
There is a woman who was known as a widow.
Kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa anajulikana kama
a widow.
Alikuwa ni mjane.
Confronting unjust judge.
Alikuwa anaenda kwa kuhani ama hakimu ambaye yeye alikuwa hana haki.
Every this time this woman was stubborn to that unjust judge.
Kila wakati alikuwa anamsumbua kumsumbua huu hakimu.
Until this unjust judge say.
Mpaka huu hakimu ambaye alikuwa hana haki.
How will he give her?
Anasema nitampa.
So that she may not keep on troubling.
Kila anakuja kunisumbua.
Persistent.
Yeye aliweza kwenda
when
kila
the time you spend in prayer.
Wakati unatumia ndani ya maombi.
Supplying material is going.
Wewe unatuma material yako
ujenzi katika. Unatuma huko
material. Unatuma dhahabu za kurembesha nyumba yako.
Kama umekatani na kuambia ndio unatumanga material.
You are sending your material when you pray.
Bwana asifiwe.
Praise the Lord.
Hallelujah.
Hallelujah.
Namaliza usijali.
I am finishing now.
Mambo ni tamtam sana.
These things are sweet.
Ni mambo ya mbinguni.
Things of heaven.
Sasa sikiza.
Now listen.
Another point. Time spent evangelizing.
Wakati unatumia kuambia watu about Yesu.
When you go out for bringing soul in.
Wakati unaenda kuleta nafsi katika
one
Yesu.
One soul that you bring to God, there is a material that you are supplying.
Wakati ukileta nafsi moja katika ufalme wa Mungu unapeleka material fulani.
And this is the role of Great Commission to the church.
Na hii ndio kazi ya kuhubiri injili kwa kanisa.
Tell me somebody who is anointed.
Niambie mtu ambaye amepakwa.
I will tell you somebody who is assigned.
Nitakwambia mtu ambaye anatuma
injili.
Because
when you receive the anointing,
wakati ukipokea upako,
it is not only for babbling in tongues.
Yaani si ya kuzungumza tu kwa lugha nyingine.
It's for the commission.
Ni ya kwenda kuhubiri
injili. Assignment is given.
Ni kazi umepewa.
The spirit of God is upon me.
Yaani roho wa Mungu ako juu.
He has anointed me.
Amenipaka
for the specific assignment.
Kwa sababu ya kazi.
One, to preach the gospel to the poor.
Kuhubiri injili kwa watu ambao.
Two, to open the eyes of blind.
Na kufungua macho ya visiwi.
Three, to heal the broken heart.
wote.
Na kuponya watu ambao wamevunjika
moyo. For to declare the year of the Lord.
Na kutangaza mwaka wa Bwana.
Hallelujah the church.
Hallelujah.
Jesus anointed the mission is seen.
Bwana aliweza kuwapaka wale ambao
walienda. Somebody anointed here?
Kuna mtu ambao amepakwa hapa?
How many have you brought to the Lord?
Ni wangapi umeleta katika Bwana?
If you are not cheating.
Kama utadanganyi.
Hii mambo ya udanganyifu itatoka karibuni tu. Ndio utajua kumbe ulikuwa unafanya kitu kibaya kwa wakati mzuri.
Mambo yata things will begin to pop up, the things you ever did.
Hiyo mambo yako una spend time sana, hiyo itakuja. Nilikwambia ulete mtu mmoja hapa umekataa.
I told you to bring somebody here. I don't know whether you are doing it.
Nani mgeni amekuja kwa sababu ameambiwa?
Who else have come because they have been told?
Sasa ninaangalia kale ka spirit kenye kako juu.
I'm looking at the spirit that is in control.
Don't think that a Kenyan pastor has come just to preach for you. The voice of God is upon him speaking to you.
Roho wa Mungu anatuzungumzia.
Siku Mungu atakuuliza nilikuambia utasema oh Mungu ulikuwa wapi? Fred alitoka Kenya akakuja akakwambia unapingana.
Fred came all the way from Kenya to come and tell you.
Utajua kumbe Mungu ulikuwa unaongea.
Then you will know that
itakuwa mwisho.
It will be so late.
Chukua nafasi leo.
Take your opportunity.
Sasa tunakubaliana?
Do you agree?
Wacha nimalize jamani.
Let me finish.
Tithe and offerings.
Oh, matoleo na fungu la 10.
Usipotoa fungu la 10 Biblia inasema wewe ni jambazi.
When you don't give your tithe, the Bible says that you are a robber.
Hapana mwizi, jambazi, jangili.
The Bible doesn't say that you are a thief, it says that you are a crook. Mwizi, jangili.
You rob violently.
Yani wewe unaiba tu ki.
To an ease that you can pass through the angels who are guardians and rob God.
Wewe unaiba kupitia malaika ambao wanakulinda.
Na unaiba Mungu. Don't give but tithe we pay.
Tithe hatuitoi lakini tunalipa.
Whenever you don't pay tithe,
wakati haulipi tithe,
the devil is saying yes, I have this is my friend.
Shetani anasema ah nimepata rafiki mpya.
Na magonjwa hii polepole inaanza kuingia.
Ehe. Sicknesses and diseases
those begin people who are sick in. Can you ask your question one
watu ambao ni wagonjwa unaweza kujiuliza swali
are you faithful to tithe
wewe unakuwa ukitoa fungo la 10
kamili
kamili
unatoa kamili
kamili
are you paying tithe kamili
unatoa fungo la 10 kabisa
yote pay tithe not give tithe
si kupeana
they give but tithe they pay
yani matoleo tunatoa
when you don't do that the tax collector from high heavens will come.
Wakati haufanyi hivyo kutakuwa na tax collector
atakuja kukutembelea. Tax you 7 times.
Atakuja kukutembelea wakati utarajii.
Hana huruma.
Hana
kama wewe uliiba moja analipa kulipisha mara 7. Mm-hmm. Pesa inaingia kwa hospitali. Pesa inaingia kwa kitu gani? Pesa
the
inaingia kwa
the money goes in different sections it goes to different
because
things
you
because you are not obedient in
this is the journey of obedience. Can you clap for the Lord?
Safari ya kutii.
Say yes.
Sema ndio.
Kama umekataa nimekujua. Sema yes is the journey of obedience.
Sema ndio ni safari ya kutii.
Pastor wacha nimalize hii maneno hivi. Hata hii maneno haiwezi kuisha. Okay. Hii ndio mimi ninakuanga long ranger. Sasa hapa ndio nimeshika moto. Kama ungeniambia nianze tena ingekuwa mzuri sana. Lakini sasa wacha nimalizie hapa. Okay. Time another point that I finish with. Time spent serving.
Muda ambao unatumia kutumika.
The Bible says
Biblia inasema
the one who want to be great must be a servant.
Yule ambaye anataka kuwa mkuu lazima awe anatumika.
Hiyo imekatalika.
Hiyo imekatalika.
Tena nirudie ni force hiyo ingie.
Force kabisa.
The Bible says
Biblia inasema
the one who want to be great
yule ambaye anataka kuwa mkuu
must be a servant.
Lazima awe mtu wa kutumika. Mtumishi. Thank you.
Tena ninarudia.
And I'm repeating
mtu mwenye anaserve Mungu
the one who serves the Lord
ndiye anaitwa servant
he's called a servant.
Sasa swali ni kwamba utaserve Mungu na yuko wapi hapa?
Well, how are you going to serve God? Where
kama unataka kuenda kuserve Mungu Jehovah panda ngazi tuone.
If you want to go serve God in heaven you climb up the ladder let us see.
Mungu ameordain ya kwamba ukiserve huyu basi umemserve yeye.
The Lord says if you serve here you have served him.
To traffic way.
The
one day Jesus will say
Yesus,
I was nasema, hungry
mimi nilikuwa na njaa
but you didn't give me what
lakini hukunipatia nini chakula, food.
Susai, bwana.
Sema.
Oh yes.
You never gave me food.
I was hungry.
Nilikuwa na njaa.
But food, you even don't bother me.
Hata hukunipatia.
I was a prisoner.
Nilikuwa nimefungiwa.
You didn't visit me.
Na hukuja kunitembelea.
Even I was a stranger.
Hata nilikuwa mgeni.
You didn't welcome me in your house.
Hata hukunikaribisha kwenye nyumba yako.
And others would say, where were you?
Na akasema mimi sikukuona bwana.
The day you were, the day you were.
Wakati ulikuwa pale.
Unafanyia wale wadogo wangu.
When you did to those people, those ones.
My young brothers.
When you did to my young brothers there.
So angalia Yesu amekuja na kuangalia tu na wewe unasema huyu ni mtu fulani tu.
So yes, Jesus is coming and is, you know, in coming disguised and so many things.
Unapita kwa mtu pale kwa barabara ndio mvua inanyesha na barafu ndio unasema acha ikwende. Ingawaje wakora wako lakini nataka kutembea na discernment.
You find somebody very cold and is timid and you just pass them, you say, you know, that's, you
be aware remember. Jesus will ask questions.
Be aware kwamba Yesu
atauliza. I was hungry.
Anasema nilikuwa na njaa.
The rich man and Lazarus on the
rich man, yule tajiri na Lazaro.
Alikuwa wapi?
Walikuwa wapi?
Sema.
They were at the
sema
door.
Sema kwa mlango.
They were at the door.
On the door. This rich man was dining.
Huyu tajiri alikuwa anakula. Hakuwa na jali.
Naweka huku nyama.
Anaweka nyama pande hii.
Huku huku. Mkata anaingiza. Na anaweka juice.
He puts chicken this way.
Na yule Lazaro pale?
Lazaro anaenda tu vile falme anakula.
Anaangalia namna hivi huyu jamaa anaingiza.
He looks at the way the king goes.
Anafanya namna hivi.
When he eats the chicken the
Lazaro. Na paka zinaanza kukuja zinapambana na jamaa.
And the dogs would come and lick his wounds.
And the rich man.
And the rich man
tajiri. Didn't understand that that one was the opportunity.
Unajua tajiri akakosa kujua kwamba hiyo ni fursa yake.
And the Bible says and Lazaro.
And the Bible says Lazaro akakufa.
And the angel took him to the bosom of Abraham.
Na malaika akampeleka kwenye kifua cha
Ibrahim. It didn't take long even the rich man dying.
Na haikuchukua muda mrefu hata ule tajiri akakufa.
Na kukula fua yake.
Na ile kukula fua you know.
Alijipata hell.
Yeah, he found himself in hell.
Piga huko nduru.
He was crying and shouting. Oh!
Anainua macho anaona Ibrahim.
He lifts up his eyes and he sees Abraham.
Then this, what was the conversation?
And this, hii ndio majadiliano yao.
The conversation was,
majadiliano ilikuwa
kwamba, Father Abraham,
akamwambia baba Abrahamu,
the mentality of this man, even in hell,
hata huko kusimu alikuwa na ile mentality,
anataka tu baada atumikiwe.
Anataka atumwe, atume watu. He wanted to be served.
Send Lazarus.
Yeah, you, tuma Lazaro. Huh?
Hiyo wana conversation inaisha tena anamwambia tuma Lazaro aende kwa ndugu zangu.
And then that if it gets there and he said
Lazaro siku yote atakuanga tu hivi hawezi kupumzika.
He says send Lazarus to my people.
Wacha tu wachie hapo, imeenda sana.
We have to stop there.
Hii mambo haiwezi kuisha. Ndio nilikuwa nimetaka kufika hapa. Hapa sijamaliza.
Okay, utamaliza next week.
Wacha tuachie hapo, imetosha. Simama kwa miguu.
Stand on your feet.
I want you to develop a heart of fear.
Nataka ukue na roho ya kumwabudu Mungu, kumcha Mungu. That's a word.
Don't just enter in the house like that.
Usiingie tu nyumba hivi.
Develop a heart for God.
Wewe anza kutengeneza yani hali ya kumtaka
God is delighted in your worship.
Mungu anatamani ibada yako.
Amen.
Amen.
When you came here.
Wakati ulipokuja hapa.
He knows you.
Alikujua.
Whether you are meaning it.
Kama ulimaanisha.
In your heart or not.
Katika moyo wako ama hapana.
He knows.
Anajua.
Juzi wacha nikupatie maono kidogo.
Let me tell you what happened just the other day.
Jama mmoja Mungu alimuonyesha kwamba nimebeba mwanamume msichana ambaye ni bride.
One person God showed him that I carried one bride, one lady.
Huyu bride alikuwa very weak. Na anaenda kwa harusi lakini ako very weak.
And this bride was just about to get into her wedding and she was very weak.
So mimi nikabeba yeye ati.
So I carried this bride.
Na alikuwa very weak.
And she, alikuwa yeye ni weak sana.
And then this man came to ask him.
Huyu mtu akaja akaniuliza.
Then I answered him.
Na mimi nikamjibu.
It means.
Inamaanisha.
The Church of Christ in America is very weak.
Kanisa la Kristo hapa Amerika liko
dhaifu. I'm not saying you.
Sisemi wewe.
I'm saying the church in America.
Nasema kanisa katika Amerika kote.
Very weak.
liko katika na unyonge sana.
Again, let me talk very true. It is very weak.
Wacha niseme liko nyonge sana.
If the church loves entertainment, is the church in America.
Kama kanisa ninataka kufurahishwa na mambo ni hapa America.
Is entertained.
Entertained.
They cannot distinguish between worship and entertainment. They love entertainment than worshiping God.
Wanapenda kufurahishwa kuliko hata kuibada ya Mungu.
Siku moja sisi tunaweza kufanya ibada kuanzia asubuhi mpaka kufika jioni hatuchoki.
Kuanzia asubuhi, since morning until the in the evening.
Watu mikono iko juu.
Everybody is lifting up their hands.
My bishop, my apostle tumbo zao ziko juu hapa lakini mikono juu.
Apostles and bishops.
Bishop na kuna apostle mbele za Mungu.
There is no bishops or apostles. Everybody.
God knows us with our own names.
God knows anatujua kwa majina yetu.
Ananijua mimi ni free.
Anajua mimi naitwa Tony.
Hiyo mambo ya pastor hiyo weka kando, hiyo ni gift.
Hiyo maneno ya
Sasa unaona watu wameinua mikono wanasema baba nimekuja mbele za
Father I come before you Lord Jesus.
Mkuabudu.
Oh no I come to worship
kama wewe. Tumbo imejaa lakini njaa inauma na anasema Mungu nimekuja.
God I'm yani he is hungry but he's still worshiping
that
God.
That we may do away with the spirit of entertainment that is affecting the church here.
Ili tuweze kutupilia mbali roho wa kufurahika.
We must learn to worship God in a true manner.
Lazima tujifunze kumwabudu Bwana kwa ukweli.
That is why the Bible says God is seeking.
Tupoza Biblia inasema kwamba Mungu anatafuta.
Does it say so?
Inasema hivyo.
Seeking those who worship him in the spirit and truth.
Anatafuta wale ambao wanaabudu kwa kweli na roho.
May I announce?
Hebu nitangaze.
May you be the one.
Hebu wewe mwenyewe.
That is seeking.
Wewe ndiwe unatafuta.
Seeking is a man who was amepotea kidogo. Sasa Mungu anatafuta tafuta.
Mtu ambaye amepotea. Somebody is lost. Where are you? I'm looking for you.
Seeking those who worship him.
Anatafuta wale ambao wanamwabudu.
Spirit and truth.
Katika roho na kweli.
We worship, our eyes are closed.
Tunamwabudu, macho yetu yamefungwa.
We are before the Lord.
Tuko mbele zake.
We don't bother about what is happening.
Sisi hatujali mambo ambayo yanatokea.
We totally surrender.
Sisi tunajitoa.
We say Lord we are here.
Tunamwambia Bwana tuko hapa.
We are your son.
Tuko hapa wanao Bwana.
Soak us in your glory.
Hebu Bwana ukatuingize na utukufu wako.
We are doing the practice in worshiping.
Eh tunafanya hivyo kwa tunafanya practice.
The more we do that we supply the material.
Jinsi ambavyo tunamwabudu tunapeleka material.
I want you to develop a heart of worshiping God.
Nataka uandae roho yako ikuwe ni roho ya kumwabudu.
God is in the business of seeking those who worship him.
Mungu yuko katika kazi ya kutafuta wale ambao
wanamwabudu. Praise the name of the Lord.
Jina la Bwana litukuzwe.
I want you to worship God.
Nataka umwabudu Mungu.
Worship does not mean we sing.
Ibada si tu kuimba.
Words that are coming out of your
maneno ambayo yanatoka mdomoni mwako
that are adoring God
ambaye anamwabudu Mungu.
We worship God who how he is.
Tunamwabudu Mungu ambaye tunamjua
in his personality
katika ukuu wake.
That is why we worship him.
Ndipo sasa tunamwabudu.
I want you to develop a heart of worshiping God.
Nataka uandae moyo wako uwe ni wa kuabudu.
You can worship more time and more hours.
Unaweza kumwabudu hata wakati mwingine.
Just say God I love you.
Eh unamwambia Bwana nakuabudu.
I admire you.
Mimi nakutii na kushukuru.
Mambo ya madaka mbili na mambo imeisha hii wachana nayo Bwana tufanye haraka. So I want you to close your eyes and say worship the Lord.
Funga macho yako anze kumwabudu.
Worship the Lord.
Mwabudu Mungu.
Worship the Lord.
Abudu Mungu.
Let us worship the Lord.
Hebu tuabudu Mungu katika mioyo yetu.
Worship him in his majesty.
Abudu katika mambo.
In his greatness.
Katika ukuu
wake. Powerfulness.
Yeah, katika nguvu zake.
How great the Lord you are.
Mwambie Bwana wewe ni.
You are so good to me.
Wewe unastahili Bwana.
I admire you Lord.
Bwana nakutii.
I give you adoration.
Mimi nakuabudu.
I praise your holy name.
Nasema hakuna mwingine kama wewe.
There is none like you.
Hakuna Mungu kama
wewe. Oh Lord.
Oh Mungu wangu.
You deserve glory and praise.
Unastahili sifa na shukrani.
Holy is the Lord.
Oh mtakatifu ni
Holy
Mungu.
Holy is the Lord.
Mtakatifu ni Mungu.
Alone wewe ni Mungu.
Oh unastahili.
Unapendeza Bwana.
Unapendeza mfano.
Tunakuhimidi, tunakutukuza. Tunakushukuru. Tunakubariki.
Tunakuinua Bwana. Unastahili mfano
wetu. Open your mouth and worship.
Fungua kinywa chako na
muabudu
Mungu.
Develop a heart of worship.
Tengeza moyo wako uwe ni wa kumwabudu Mungu.
You can raise up your arms up.
Unaweza kuinua mikono yako juu.
You are not senior to God.
Wewe sio mtu mkubwa.
You surrender to the Lord.
Wewe kujitoa kwa Mungu.
Tell the Lord I'm here.
Eh Bwana niko hapa.
I worship you.
Na kuabudu.
You deserve my adoration.
Wewe unastahili ni kuabudu.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Worship the Lord.
Muabudu Mungu.
Brothers worship the Lord.
Wandugu muabudu Mungu.
Sister worship the Lord.
Wadada muabudu Mungu.
Tell him you are good.
Hata katika mambo yenu unamwabudu Mungu. Bwana anakuabudu na kutukuza. 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 Hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu. Hosani dechitiwa kabaka. Olumulunji nyo Yesu. Okwanwe chitibwa mukama na magezi olumulunji wechisa mukama kabaka osanide 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 mukama o raba santo kano rabokota ni baba sheketeri akuna bayo toloboko na mama saka toloboko rababa sheke rindorobobo saka tarabakuri momoyono moseke sokona makuri no mokona mama yanala bobo sheke rimomoyoko na mama saka talababa. Time God is waiting for soaking the church in his glory. Stop your familiar ground and worship the Lord. Raise up your arm and say, the Lord, I surrender. For you are not a person in the Lord. The Lord only can grace you. In the lokota bashanto lokona maraba yakata. Ribobo shoko lobokora na mayeke neriakuna. Every person worship the Lord. Tell the Lord you are God. I admire you, Lord. I admire to be in your praises. I admire to be in your holy presence. Lokota bayatele keneriakoto. Rokolo bobo yatala baba shanto kona na maye. Rito lobokoto lobo. The Lord is seeking the true worshippers, the people who worship him, the people who continue to worship him, that they may clean the atmosphere. There are some people worshiping the Lord, and the Lord is wiping away their tear.
Yes,
he's taking away their burden.
Anapanguza machozi yao.
Even by that he can heal anapanguza the sick. Because as we
anapanguza
the environment, I release
Jesus.
The anointing of worship upon your life now.
Bwana
that
na...
your tongue may be filled.
Yes.
By worship.
By worship.
By praise. Mm. By giving God thanks. Into Saka Tolobokona. In the name of Jesus.
Okay, thank you. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.